copen de una joa, baby. Se'n fan ja vibaia, quan ja conto mia. Usini mix in a viso asado, tan dalilisha. A me solevo zao zao, tan kasirisha. Ako mi si pendi tabu, tani angaisha. A me solevo zao zao, tan kasirisha. Kufuli, kufuli, tia kufuli, kufuli, ashu. We, wacha. Kuchi, chi, 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 chi. Wacha, cha, cha. Kuchi, kuchi. Wacha. We, wacha. Kuchi, chi, 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 chi. Wacha, cha, cha. Kuchi, kuchi.
Usinifanye vibaya, weza kutumia. Baby mi, nikipenda na kera. Uivu wangu na boa. Usinifanye vibaya, weza kutumia.